Exclusive to Zayd Hype Mag.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembof. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachidimba, but I don't play ne pakuimba. In a they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Nikaimba. Kande za ine fake. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
I'm like, hey. Pala mina panonko tulo kutwi. Nimbubwa wiso kupulo muti. Mbe mulu imbo iwe ni fulo pukwi. Base tani mwadi fulo bufi. Say Jeffy antino kundomba. Kumpa wade chimo kungonga. I think I deserve much more kwena. Taina mayo ababa chimpwena. Tinti kuvaka idifititi. Presence ilelenga you fidgeti. Hapa ine kwa shalafyo kukulo mutwe. Talifu ako shinga lo bulo mupe. Stick by minga kalamba tila. Switching up teams ukalamba filia. Voice imu bongo ile nje but just do you. They say that she level up.
Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembov. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachidimba, but I don't play ne pakuimba. In a they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Hapa ni chilling hapa rooftop. Nikubuka ni namba na flow. Monga ndalama zanga nizipunzisa kuraba. Watch how the cash flow. Na mabine ni fulu fulu. Na successful gang no vigulu gulu. Batitambila patali tiripa chulu chulu. Flow kubaba ngari katulu tulu. I said I'll be number one. Wezo kaniza ni TV. Weze diva only few believe me. Manje hapa nalipisha sini oneka oneka. Nga commander you can't see me. Suza kambela party drift ya sila. I make money kill rap kwa sila. Duma rapa pansi tunisa kila. Ni cheating at chipa top. They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembov. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachidimba, but I don't play ne pakuimba. In a they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
Leke fiole koke pafiteko. Chile tila tindefwa ya mputeko. Efunde kwele kalevo bigenga brikideo. Kwete jobu bafindeko. Tadula tikari ulunda. Levo ni Steve ni pamutunda. Pamamba beti chilling ilanisha. Was a blessing ilo kasetika tunda. There's no level higher than this. Na marasta wapunda yes I to this. I might put a choir on this. And say zikomo to my messiah for this. Wavidimba Cristiano. Ramadila tika piamo. Unimbo cheti kaimbamo. Izambodila munga DJ tamudesamo.
They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembov. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachidimba, but I don't play ne pakuimba. In a they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
Level up.
Jazzy boy.
Level up.
Jazzy boy. Running it.
She level up.
Running it.
Jazzy boy production, ladies and gentlemen.
Sparks my name. Mr. PDK.